He was a standout Tautura in the cabinet. Ko hinga tēnei rangatira, I have to acknowledge and share with his family and my personal affection to his family. Kia kaha kia manawa nui. But hoina tēnei kei te mihi aroha atu ki ai. Hoinga atu tō waka e te hoa minita, tā Michael. Hoinga atu kia Hawaiki nui. Kore koe ware ware tia, ko hinga koe e wainga nui tō iwi Māori aroha atu kia koe. I ngā wā ki muri, hoinga atu, hoina tēnei, tua tūnei mihi atu, aroha atu na kia koe me tō whānau hoki, hoki atu ki tō tāua kaihanga, moe mai, moe mai, moe mai.